Westside Music Club.
It's one of those. .net. Oh yeah, it's simple. It's what music.
It's another one from the swag, baby. Ladies and gentlemen, it's your boy.
It's another vibe from Dynamic Music Entertainment.
I got you. Listen. Kupesa lafu na watezi ni chofuta. Lafu ina salamaje hapa ni mangocha. I bless the day that I met you. Tua pita mumesho but I still got you. Vima zila na futi tifi amba. Bafuna kunkala munga iwe chiva kanga. Keanga mama na mutima gangunda. Imunda luwa patite kweba tiwe kuya. Otundi we mpepo ni kafila zuba. Ukwikala kwa wula iwe chimo na kumfwa. You the best thing ever happened to me. Due my kulu same time my name. They know we all know kenze kachane. Mantu wa mafuno kwanya pesi wanapange. So ni kuchosa konzeru kuliveva kamba. Na neon jine mtu uziva ni malawa.
Wewe rafiki wangu, we muke wangu, wewe nakupenda.
Abantu hawa mafaya feo kone ula. Ukone ula lafu.
Wewe rafiki wangu, we muke wangu, wewe
nakupenda. I know sometimes we fight but
Nalikula ile atinsaka epo kumbi. Bantundi weweka unifaka mumakumbi. Kauntoni ungama namba yali 4. Nalikutemwa okutwishika iyo. Don't pay attention kulivewa nama. Tima ya mbwana batiangana wana. Mitengo ilipa mosinga siye kukwesha. Na asante mungu anipasa kamalaika. Atinangu wakafulesha nini wena temwisha kuchira kukuna. Makumbali ni matasha. Ni matasha filafu unipasa. Tuma fight sometimes ni nomo. Ati ukaenda bayi papa komo. Ndi uwe na iwe uli wande. Ni kukonda ni kakambeka ngazi.
Wewe rafiki wangu, we muke wangu, wewe
nakupenda. Abantu hawa bafaya feo kone ula. Ukona ula lafu.
Wewe rafiki wangu, we muke wangu, wewe
nakupenda.
I know sometimes we fight but
okay, anga na wana, ufuna mama.
Ayelo upanyo chalo, kaiwe takwaba. Awe takwaba.
Mafuna kuwa makoko ni konka motima. Teva mafuna kumfera iwe wanisia. You know I can't do it without you. Nalimba kanyimba ka just for you. So twinkle chu pasha ukafuno enda. Bina simanza tuwa mapwela kutipela. Yomba ukaluta ukutinie kunti weweka.
Wewe rafiki wangu, we muke wangu, wewe
nakupenda.
Abantu hawa mafaya feo kone ula. Ukona ula lafu.
Wewe rafiki wangu, we muke wangu,
from westsidemusicblog.net.